I koronau ki te rangatira nei, matu nei, Fred Sadley, pāniki ngā nikinaha o te wā nei, ka mihi ki a koe, kara i te rangatira tēnā koe.
Tēnā koe kara hari e koe te ngā koe, hakalongo ki tō reo. Ani te roa noho tahi ai mā tātou ki te kōrero e tahi kōrero. Wena rā e mihi koe kene ki a koe hakawāte te tahi wahanga. Kia koro tahi ai tātou, tāua mō ngā take rereana i te au.
Tēnā koe e karapeana tō noho tanga roto Tāmiki Makaru i Moenahau, i te wā te korona i nuku koe ki Tāmiki Makaru noho ai.
Oia ka ni te pake ki te wā e te e rereana tēnā ngāngara lefa nei te kupu hau nei ko te krauna, e rere tonu ana i te au, ka ni te pake ki te noho. Noho pūmau roto tō mātou kāinga i te taumata tua whā. I te wā e rakaina mātou i roto tō mātou kāinga. I te mea tata tonu ana mātou ki te whare kaumātou, nei hinga ana ngā kaumātou, nei te nuinga o rātou i roto i Tāmaki, St. Mary's. I tata tō mātou whare ki kona. Mātou kūtonu ana, ahako ako taka mai ki te te taumata tuatahi. Mataku tonu anau kei pākaua ke tēnā ngāngala kiniwei au. Te mea, e rapana tonu ngā mask, mehe mea ka haretu koutou ki Te Aratū Peninsula, ke kona rāta we tahi a rāta e mautonu ana tēnā. Tēnā mea te maas ki runga i a rātou. Reira, ka ni te pakake te rau a te noho. Rakaina mātou, kore mātou, ngā kuia kou mātou, e puta atu.
Teke marika e kara. A me ngā mahi pai rau atu mai te hauro o ngā pui, kia āwhira, kia tiaki hoki ngā whānu Māori.
Ai, tika, haere atu ki te tohatoha ngā kai mauri atu, ngā kai ki ngā ki watātou kuia kaumātou rātou. Te mea ke, i te haratua ki te torotoro ia rātou, ki takamai te ki te taumata tuarua. Ka haratua ki te torotoro ia ngā kuia kaumātou na te haura ngā pui, o te rā me treon te runanga iwi ngā pui, hare tahi ia rātou ki te mau ngā kai ki ngā kuia kaumātou. A koe rātou e noho naki e rātou i roto tō rātou kāinga. Tēnei te koro kema ki au. Tāna, tā rātou, you know, was the social engagement, ni?
Ai.
Me nā wai atu ngā kai ki te taha. Engari, tā haere tū rātou te tikanga, e tahi rā ki te haere ki te mau ngā kai. Engari, e tolu rā ngā rā haere tū ngā toko rua nei, ki te mau ngā kai, e tolu ngā rā kākā. Te mea, ka noho tahi ai ki te kōrero nei. That was the common theme that came out, was that it was that social engagement, nei te kōrero, kōrero tahi, noho tahi ai, kōrero tahi ai. Aha koe, wehe tonu ana, nei, rapana ngā maas, noho wehe ana. Waihotia ngā kai i mua tō rātou kuha, noho wehe ana rātou engari. Ko tēnā te mea e puta atu ki au, ko te kōrero, te noho, te kōrero, e te wāhara tū rātou ki te moli atu ngā kai. Now, that was something that surprised me, was that social engagement with Hirini Tau Rau ko Keith Wihongi. Hale tū rātou ki ngā, o te rā ki ngā marae. Tuku ate ngā kai ki ngā marae mā rātou e tohotoho ngā kai i te hauaru, ne? Mori ate ngā kai ki te marae mā rātou e tohotoho ngā kai mō ngā whānau i roto i rātou takiwa.
Tēnā koe, karaka mihi ki a koe me au tino whakaaru i pota mai e pāna ki te āhua o te Māori me ngā mai i Tautoko, mai āwhina, manaki noki i pota mai hoki ngā tika ngā Māori, ngā kaupapa Māori ko rongo tātou, ka kete tātou, tēnei te āhurangi pāna ki, ki ngā whakahaere tanga o te ao Māori. Hoira, me huri tātou, tāua i tēnua, tāno i pota mai, te reo mai wāti e tēnata, i pōti te kaunihira a motu kia whakatū he tūturu Māori i roto ngā kaunihira. Hau whakaore pāna ki tēnei.
O e ha, ko loa kete wā i hana tātou ke noho tahi ai. I runga ngā nohonga teite o te kaunihira. E te mea, e nui me mehema ka tirohia e te tēnei takiwā. E roto kai kohe kohe nei, 79.1% he Māori. E roto e te wā te kaunihira o te nota e noho ana, 48.2% o tātou he Māori. 48.2%. Ko ena ngā mea tuku atu mai 2018, the statistics in 2018, these are the current mea, there's 79.1% in Kaukwea Māori, 48.2% you looked at the whānau district council administered by the whānau district council is 48.2%. Nā, e tika ana ke noho tātou. Kia noho tahi ai tātou runga te ngā taumata teitei nei o te kaunihira. You know, it's not just about us being involved in the decision-making process, but for us to be involved as a decision-maker. Ko e taku hihia. Te mātou noho ngā kia e te wā, if you remember about the Unitarian Authority when that was brought, put out, one of the things that we wanted to be was to sit as a decision maker, not to be involved just in the decision making process, but to be a decision maker. So hari ko na tonga nga ko me he me ko tena te hi hia namaya ko ia te me o te she's the minister of the local government. Mehima ka puta mai tēnā āhuatanga o pai te au. I think one of the things is that we're complacent as Māori in going to the voting polls. I think we use that as a protest. But you know, we can't then throw bricks or stones at glass windows if we're not going to be involved in the process of voting. We need to mobilize and get them at those voting polls. As I said, you know, some of us treat this as a protest by not voting. But I think it's a process that we need to become engaged with. And for the betterment of our tātou tamariki, te whai mai muri a tātou, ne? What I'd like to put out there is let's mobilize our people and get them to the voting polls. We now are able to do that, I understand, online too, dear Yaume. Put a mai o te ngangara, ne? I think a lot of things are going to change on how we do things in the future.